chenjeze na we so bumba eh. Unavo cheza fine uko so bumba eh. Mwili wako msimo kini sokia eh. Gali mina wili tuko bumba eh. Achacheze na we so bumba eh. Unavo cheza fine uko so bumba eh. Mwili wako msimo kini sokia eh. Gali mina wili tuko bumba eh.
Happy Trigger, hey, what they do? We got this mad tune just for you. Versatility, we call it. Yes, you know it. You wanna come through, call me. Dance to morning. Bomba, eh. Hey. Kila kitu mshwari, yani boom, aye. Bado na haramia hatu, aye. Me a the party animal, come to pare. Na mafisi wall, tutawasha tunare. We vunja mifupa, tuta get hosi. Tuki win dance, compare, tuta get naughty. Tuki get excess, tuta cruise moti. Na ziki zidi, tutafika na magoti.
Na weso, bomba, eh. Na vocheza fainu kuko. So bomba eh, mili wako msimo kini sokia eh, gali mina wili tuko bomba eh, achacheze na we so bomba eh, unavo cheza fine uko so bomba eh, mili wako msimo kini sokia eh, gali mina wili tuko bomba eh.
Wake up body, busy, busy body, P-square. Biggie, biggie, yani, biti, we usha scare. Wamesha potea, ona tu wana stare. Hizo mafunda E-I, situneza share. Toto high class, wana diverse. Hawa ingine ni magere, washa diverge. Crazy, I like your tight up, skirt, karada. Kabla wapang that tight ass.
What?
Redeem again, redeem, redeem again. Ni maharamia, tume come back again. I do my thing, walls, isha crack down. Na maheta, squeezy, wana car downtown.
Achancheze na we so bomba, eh. Unavo cheza fine uko so bomba, eh. Mwili wako msimo kini sokia, eh. Gali mina wili tuko bomba, eh. Achancheze na we so bomba, eh. Unavo cheza fine uko so bomba, eh. Mwili wako msimo kini sokia, eh. Gali mina wili tuko bomba, eh.